wawai studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
min calmir kala keɗigo oɗo wattu studio tamani mbiyan nohon jiirata ɓoggi jonde gafandu halla Mamadou Sama Seku Sembe kabaruji amen hande ɗi anni mbiyan hande goto no golleji dow jogol laamu hokkude jokkuɗi Aknsare hande ɗi gaɗan e ley alhaali ɗi gadduno e ley alhaaji baasiji beetako o saabi gajuji paɗɗama dow yimɓe mbiya yimɓe noon natturde Sembe e ley nokku o ka ɗum foof deƴre heɓan caggal muɗum golleji ɗum puɗɗi no fewiri ɗi goni Sembe kabaruji amen ɗo seeɗa ɗi min paccintinta nder noon mi yettiraka hinnade ɗum ɗo no fewiri batte janggo leydi ndi so mbiyan Allah jaɓi ɗum e mbasta noon sefiri colonel Asimi Goyta horejo guɓɓal CNSP wattumo o ɓami haala e fuɗɗode golleji holliti wiide yo gaɗɓe hawruden ɓe tinno wattande hakkillo mbiyan himmeji ɓiɓɓe leydi ndi fa hande li kabaruji ɗi banggal ko golleji ɗi jarata e ley ñalawma o guɓɓe joyyi goni joƴinade ɗeɗo gollana dow mbiyan sisleji ɗe ɓe tottete yo mbiyan hinnade gueɗe moɗe ɗe dunke en moɓata ko hawra e dow muɗum e tonga ɗe ɗum woni ko holliti kanko Youssouf Koulibaly mo fedde landinoɓe kanko ɗum woni kumaniɗo kabaruji to e ley guɓɓal CNSP so banggal fascitango gueɗe moɗe ɗe hande mbiyan tottete yimɓe temeɗe tato garɓe harde hen jeyaɓe ɗum baali politique uji haalanani en e ɓiɓɓe jeedi gonɓe caggal eko nandi mum en ley balɗe tati ɗi golleji ɗi gaɗete mbiyan sappo e go'e sappo e ɗiɗi lewru septembre e dow teddelngal Asimi Goyta horejo guɓɓal CNSP caggal ko ɗi puɗɗi golleji ɗi jogitoto fa wattu 18h30 nden ko heɓa funno hawritinte e mbiyan moɓe fadde golleji ɗi jogitete janggo e ley ɗiɗo batuji ɗi mbiyan humcete hoore ɗum kabaru sariyaji dow jogola laamu hakkunejo holtama wiide e ley talkuru ndu nugal sariyaji ɗi na hani sindede gollirde moɗe yogaji ɗum sammine hewti suudu battirdu wala ndenno ɗum ɗon latto sababu yammirde ɗi mbiyan golleji kala golleji ɗi hottete ɓe ɗi kani huncinede hoore e ley laamu hakkudejo ɗum woni ko heɓani en mbiyan neɗɗo amen nelaɗo yaade ley batuji ɗi hono foof mbiyan hinnade gollirde humaninde sariyaji joƴinteɗe yalla leydi ndi na heɓa hinnade ɗi no fewiri hultama wiide e ley mbiyan golleji ɗi hultama wiide ɗeɗo gollirde ɗe na tawe mbiyan haɓitiɓe en politinkoɓe haalnana en eko nande mum en iɗi mbawi ɗun foof ɗun mawɓete e ley ko wiyete conseil national de transition ɗum CNT kañe kayre yamirta golleji ɗi e banggal laamu hakkudejo guɓɓal CNSP lenni ɗatti ɗi mbiyan laamu hakkudejo hani jokkititade yalla golleji ɗi na pewa leydi Mali ndi ɗum ɗo e mbiyan ana e ɗiɗo golleji ɗi huncangol hoore talkuru jaam e dowral kabaru hakkitere laamu eko nande mum en mbiyan ndenno yo golleji sartari iwde septembre hitande 2020 yaade décembre hitande 2020 ndenno lebbi sappo e joyi
sidio tamani humpitidde fa faame haalde fa hawre
eyyi sakiraɓe mbiyan ɗumtiminta mbiyan kabaruji amen hande andon gila sivisiɓe ɗo min goni mbiyan wadde ɗum e nokku goto hannude ko kalkala ko kanto e ɗo sivitiɓeɗo woni banggal golleji mbiyan landinal laamu hakkunejo ɗo e seeɗen kabaruji goɗɗi on jarama heɗade caggal joni